Bamchimba nyabami china bachala banjulira Fetwagala nyo musajja akuwembeja nasanyisa Olwo taina mutu neja ne musimbula mwembi n'okutuuka mba mwenda Olwo mukwana nikujabagira Olambona nsanyiwa Sama ya kadenero waze Omubiri kwabusinge
Mutima dala.